Arra, 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 arra. Target to the Cody. Target to the Cody. You must show. And never dies. And watch your foot. Hey, 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 hey. What's your mission?
Okay, okay, okay.
He's out here, but trouble long. Baba.
Mina chechugi ai wani sojo ni ampeno bandi chechugi ai wani na topagi wodi sani sojo ni mwamini nani nyambola ni mwamini manani nata kama yonekani nata kama yonekani nata kama yonekani nata kama mashakiuni haya mashakiuni haya mashakiuni yote mashakiuni sikati ya mashakiuni haya mashakiuni sikiliza mashakiuni yote mashakiuni haya mashakiuni haya mashakiuni mashakiuni choki ni bure mgini shure
ili ni kubarike netaji ni kosolewe na nikisha kosolewe ni jamii ni elewe hapa sina kitu anakunja spati picha chako aje siku ntayo shika mavumba riziki anatoa muumba nikipaji yule gari cha ajabu yule ana nyumba smone anakunywa bia kashinda kamari bamba karibeli karidundo karibaba smone anakunywa bia kashinda kamari dundo karibeli karidundo karibaba dundo kari tena bamba karibaba beli kari tena maisha ugwe
sije ni kusala nani sometime na wasa mpari na kusema ni duniani na kumbuka mpari na kesha na tafakari na baika na swali bila jibu tukiweka taratibu taratibu na waribu na choke dogo cha sobu sije nani ataritibu sina majibu mischoke kujaribu mana kila kijaribu watu wako karibu wananiona sifai si shankai Yesu alipingwa tamtume alipingwa tamungu anapingwa napotoka pari bado napekwa tapari choke sijali napiga goti na salimi neema ni taratibu kila kitu kitaka kwenye mstari kila kitu kitaka kwenye mstari Nina chechegi ai wani sijue ni ampeno bani chechegi ai wani na topa kiwaji sani sijue ni mwamini nani nembola ni mwamini manani nata kama yonekani nata kama yonekani nata kama yonekani sikiliza mashakiuni haya mashakiuni yote mashakiuni haya mashakiuni sikati ya mashakiuni haya mashakiuni 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 tute Bulati mashakiuni Asaka abira kuletana tunakuwa tuelewani serigani Tunataka kuishi mashagani Tushisi kama zamani mashaya na badi Antuma na pande fulani tunashinda kushi Haina mkubwa ina mdogo Tusikitikiri kila mtu akiwa mpogo Kini lazima tutafiri Tuambiani kweli tuseretane kejiri Kila mtu mitu nani sasa nani muni kweli Wenye kwa wenye tunashikima tabaka Wenye kwa wenye tunawekana Santo nini yotekesa kuzeana Mchose kukumizana batu Baya kutupana Siwaze kufaso kwa basugo pikipo Kila nene mwazo alikoskona Ligo mkutakuria Wani wametakuria Kesho nene tafatia Tima mkuzingatia Yote mashakiuni Haya mashakiuni Haya mashakiuni Haya mashakiuni Sikati ya mashakiuni Haya mashakiuni Mashakiuni Sasi bola walo kufa kepete wanatafuta Wote walo takuria Halaipi masuela nishadio sila pesa Sosoke kutafuta na mungo natushikia Tupushe na jela Wanangwa ukweli mimonye na majua Lakini hata keneze kasi mjoe Nani anani ektia nani mkweli Nesejoe nani rafiki wakweli nani adoe Sitampoe mimonye binadamu bado seja kamilika Eskuru kwa yote sosiwe siku kukufu Nakasa mwento na pokoda seja fika Na mba mkweli nko sema fumba na yona Hanyo na kebeza mwesiki mea kimi Ananu na misukei wapo na pima So kama menifaa so kama Mini nukinu Nafuni kakumpia kiri kusaka tunki Hup, 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 hup Natupa na chechigi ai wani sijue ni ampeno bani Chechigi ai wani natupa jiweji sani Sijue ni mwamini nani Nabola ni mwamini manani Tute, tute Kifano na kukubali lakini au nikubali Sijue ni kusala nani sometime Na wasambali na kusema ni duniani Na kumbuka mbali na kesha na tafakiali Na beke na swali bila jibu Tukiweka taratibu taratibu na walibu Na chuki ndogo njwa sujina na taritibu Sina majibu mistoki kujaribu Mana kila kijaribu Haya mashakiuni Yote mashakiuni Haya mashakiuni Tabata mashakiuni Nigokote mashakiuni Kanyama mashakiuni Nambezi mashakiuni Akawe mashakiuni Morogoro mashakiuni Kote mashakiuni Mtwara mashakiuni Berika mashakiuni Sikiliza mashakiuni Sikatia mashakiuni Mina chechegi ai wani sijui ni apendo bani chechegi ai wani na chupa jibwe gizani sijui ni mwamini nani na bola ni mwamini manani hata kama yonekani hata kama yonekani hata kama yonekani hata kama yonekani wanso mwisho na bunju na mapinka na Bagamoyo na chawe wanso mwisho na kiumeni na jalilaya na zoanto na changachui na tabatia na sito mchama tuche na chinyelesi na kigamponi tanta vampa
atoto wakaza moyo buku kama dola watafutaji respect chama langu team kibabe wa babe
wazo mwisho ara urai na temeke na yompo na kiwalani na goba osh
atoto wa gineria atoto wa isopi atoto wa maplay atoto wa nipetano watoto wa Libya nakubali sana mamboi watoto wa banke mbili
wani sivyo ni ampeno bani chechegi ai wani natupo
kambia masira
my selector kari kiko ya fai chuma wa chuma cheche na wapengi liku wapan sound ne kuli kino component you liku spit and chua sound boy you must think you can go by experience I will work. You must think I saw King Selassie, I get him crowned. No, 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 no way. You got to work hard for it.